laawol laamu leydi kawyingol fii jukkude gacce gatteeɗo dow laabi nawtoraade wasap facebook ɗati laawol laamu leydigol ɗiye moƴƴintina
ɗatol noogay e jeenayi kaaloowol dow habaruuji ɗi kana ngoongaaji ɗatol capanɗe tati e ɗatol capanɗe tati e tati haala tana filla waddugo fitina hakkunde leñi na jancugo leñol janaanol na gure haali dow fii hokkugo habaruuji ɗi kana ngoongaaji dow laabi internet
ɗume wonaano tefe nder moƴƴintinol ngol
no wooduno laawol laamu ngol duuɓi 2010 kaalungol dow neɗɗo fuu kokkuɗo habaruuji ɗi kana ngoongaaji na jennooje carɗoowo on no waawi jukki joomum dey faddataake kasu laawol laamu joɗɗinaangol duuɓi 2014 dow fii gaɗol gacce kokkol habaru iri ɗiɗino no woodi gacce ɗe joomum waɗata dow cuuɗi habaruuji nanngataake kasu laawol laamu duuɓi 2014 kollungol gaɗɗo iri gacceeji ɗi no waawi nanngeede kasu duuɓi tati jukkee ceede dow no woodi to holla ko joomum nanngataake no woodi dow kollungol ko joomum no waawi nanngeede kasu hana misaali golleeji ɗi studio kala ngu na wuddo radio mo leydi watta nde ni kokko habaru waɗi gacce dow fii kokkol habaru mum nanngataake kasu amma nde ni allah waɗi joomum fillitake iri gacce gooto ɗe dow wasap to jonka e joomum no waawi nanngeede kasu duuɓi 2022 fonnditol waɗa
nder laawol laamu leydigol ɗume ɓura moƴƴintineede
gacce ɗe neɗɗo waɗi dow kokkol habaru neɗɗo nanngataake kasu ko feerodiri e laawol laamu kingol kollungol ko joomum no waawi nanngeede kasu lebbi tati faa yaago duuɓi tati yoɓana dow gomnati ceeɗe gaɗooje 1,000,000-5,000,000 nde jooni nde ni neɗɗo nanngidaama e gacce kokkol habaruuji nanngataake kasu amma joomum no jukkete 2,000,000 faa yaha 10,000,000 ɗe yoɓanta gomnati on nanngol kasu ngun ittaama jukke ɗe neɗɗo waɗante kan ɓeyda
Sous-titrage Société Radio-Canada.